1 Akorinto 13.
Ngakhale nditamalankhula zilankhulo za anthu kapenanso za angelo, koma ngati ndilibe chikondi, ndili ngati chitsulo chongolira kapena chinganga chosokosera. Ngakhale nditakhala ndi mphatso ya uneneri, ngakhale nditamadziwa zobisika zonse ndi kumamvetsa zinthu zonse, ngakhale nditakhala ndi chikhupiro chachikulu chakuti ndingathe kusuntha mapiri, koma ngati ndilibe chikondi, sindili kanthu konse. Ndipo ngakhale nditagawira aumphawi chuma changa chonse, kapena kupereka thupi langa kuti anthu alitende, koma ngati ndilibe chikondi, ndiye kuti changa palibe. Chikondi ncholeza mtima ndipo sonchofatsa. Chikondi chilibe kaduka ndipo sichidzitamanda kapena kudzikuza. Chikondi chilibe matama kapena chipongwe. Sichidzikonda, sichikwiya, sichisunga mangawa, sichikondwelera zosalungama, koma chimakondwelera choona. Chikondi chimakhululukira zonse, chimakhulupirira nthawi zonse, sichitaya mtima ndipo chimapirira onse. Chikondi nchosatha, uneneri udzatha, kulankhula zilankhulo zosadziwika kudzalekeka, ndipo nzeru za anthu zidzatha. Paja timangodziwa zinthu moperevera, ndipo kulalika kwathunso nkoperevera, koma changwiro chikadzaoneka, chopereveracho chidzatha. Pamene ine ndinali mwana, ndinkalankhula mwachibwana, ndinkaganiza mwachibwana, ndipo zinthu ndinkazitengera chibwana. Koma nditakula, ndidazileka zachibwanazo. Tsopano timaona zinthu ngati mgalasi, zosaoneka bwino kwenikweni, koma pa nthawiyo tidzaona chamaso ndithu. Tsopano ndimangodziwa moperevera, koma pa nthawiyo ndidzamvetsa kotheratu, monga momwe Mulungu akundidziwira ine kotheratu. Choncho pakali pano zilipo zinthu zitatuzi: chikhulupiriro, chiyembekezo ndi chikondi. Kwa mwazo sensi chopambana ndi chikondi.